Igitabo cya Esteri igice cya kane. Abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esteri. Nuko Moridekayi amenye ibibaye, ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga, ataka ijwi rirenga ry'umubabaro, ajya imbere y'irembo ry'umwami, kuko ari ntawabashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mu ivu. Bukeye abaja ba Esteri n'inkone ze baraza barabimubwira, arababara cyane, yoherereza Moridekayi imyambaro yo kwambara ngo bamwambure ibigunira, ariko yanga kuyambara. Nuko Esteri ahamagaza Hataki wo mu nkone z'umwami, umwami yari yategetse kumukorera, amutuma mwihanangirije ngo asange Moridekayi, amubaze ibibaye n'impamvu zabyo. Nuko Hataki aragenda asanga Moridekayi ku karubanda ku irembo ry'ibwami. Moridekayi amutekerereza ibyamubayeho byose n'umubare w'impiya uko zingana Hamani yasezeranye kuzashyira mu bubiko bw'umwami, azitanga ku Bayuda ngo abarimbure. Kandi amuha urwandiko rukurikije urw'iteka ryamamajwe i Shushani ryo kubarimbura ngo arwereke Esteri arumusomere. Ahera akamwihanangiriza ngo asange umwami amwinginge, ahakirwe bene wabo kuri we. Hataki aragaruka abwira Esteri ubutumwa bwa Moridekayi. Esteri yihara, yemera guhakirwa bene wabo. Maze Esteri atuma Hataki ubutumwa kuri Moridekayi ati, abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo, aricwa. Keretse uwo umwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko jyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esteri. Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Nuko Esteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka, nzarimbuke. Moridekayi aherako aragenda abigenza uko Esteri yamutegetse.